sida ay ku warramayaan daraasadaha caalamiga ah ee caafimaadka, waxaa la ogaaday in soonka uu dawo u yahay xanuuno badan oo ka mid ah kuwa joogtada ah ee la nool qofka, sida dhiigkarka, sokorowga, kolestaroolka, xanuunada ku dhaca beerka, caabuqyada kala duwan sida infekshannada iyo cudurka kansarka, iyo kuwo kale fara badan oo ay ka mid yihiin xanuunada ruuxiga ee nafta la xiriira. Hay'adda Caafimaadka Adduunka waxa ay ku sheegeen oo soo xiganaysa daraasado dhowr ah, waxa ay sheegtay in soonku uu xal dawo ah u noqday xanuunada sokorta, dhiigkarka, iyo xanuunka sagta qalbiga ama valiga waxa loo yaqaan, oo ah maskaxda oo dhiig ku furma, xanuunada joogtada ah ee ku dhaca sambabada. Sokorta ayaa waxa la iska weydiin karaa qofka ay hayso sidee ayuu gaajada ugu dulqaadan karaa maadaama uu doonayo in uu soomo. Haweeney dhakhtarad ah oo lagu magacaabo Qubaashi ayaa waxa ay sheegtay in soonka laga helayo jadwal wanaagsan oo qofka xanuunka sokorta qabaahi uu ku maareyn karo xaaladihiisa caafimaadeed. Waxa ay tilmaantay haweeneydan dhakhtarada ah qofka soomi kara in uu yahay qofka qaba nooca labaad ee sokorowga. Waxay sababtu u tiirinaysaa qofka la nool sokorta gaajada waa ay u daran tahay. Haddana waxaa lagu talinayaa in qofka uu ka faa'iidaysto soonka iyadoo xaaladda caafimaadeed ee bukaanka lala soconayo. Cilmi ahaan, markaynu eegno haddii aynu soonno, jirkeenna maxaa ku dhacaya ama sidee ayuu u shaqaynayaa?
Let's talk about what happens on the inside of your body when you're fasting. So over here we have a start of a fast and we go 24 hours, 48 and 72. So there's a lot of really magical things that happen when you fast. Our bodies have developed over a long period of time.
Waxa jira faa'iidooyin uu soonka u leeyahay jirkeena haddii aan soono muddo dheer, waxana kamid ah inuu jirkeena hagaago. Sidaa darteed, jirkeena uma haboona cunista joogtada ah. Maxaase jirkaaga ka dhaxdhacaya markaad soomantahay? Saameynta faa'iidada leh ee soonka muddo 12 saacadood ah. Waxa dhacaya koror ku yimaada hormoonka kobaca ee loo yaqaan growth hormone. Hormoonkaas waxa uu xiriir la leeyahay kahortaga gabowga, burburinta dufanka, daryeelka muruqyada, iyo isdhexgalka borotiinka.
Sida uu leeyahay dhakhtarka lagu magacaabo Dr. Eric Beck oo ka faallooda arrimaha caafimaadka, marka loo eego cilmiga biolojiga, waxa la yiraahdo waxaa jira autophagy oo ah shaqo lagama maarmaan u ah jirkeenna oo si weyn kaga dhacda, gaar ahaan xilliyada jirku uu dareemo gaajada. Barofeesarka cilmi baaraha ee u dhashay dalka Japan isla markaana lagu magacaabo Yoshinori Hosomi oo sanadkii 2016 ku guuleystay billadda dhakhtarnimo ee bixiso hay'addaas ayaa waxa uu ku guuleystay cilmi baaris sheegaysa in soonku uu caafimaad u yahay xanuuno badan, waxa uuna dhakhtarka uu aad u faahfaahiyay shaqada uu qabto autophagy. Autophagy waa shaqo hab dabiici ah oga dhacda jirkeenna, taas oo ah in jirka la nadiifiyo lana hagaajiyo. Erayga autophagy waxa uu ka yimid laba qayb: auto oo macnaheedu yahay nafta, iyo phagy oo macnaheedu yahay cunid ama cunista. Sidaa darteed, autophagy waa cunista nafta, oo naftu maxay cunaysaa, ama habka uu jirka uu u burburiyo una soo celiyo qaybaha aan shaqaynaynin ee unugyada, sida borotiinada dhaawacan ama waxyaabaha kale ee aan loo baahnayn. Marka uu dhaco autophagy, unugyada waxay isticmaalaan habkan si ay u kala furfuraan qaybaha aan shaqaynayn ee unugyada, una celiyaan qaybaha muhiimka ah ee jirka. Tani waxa ay ka caawisaa jirka in uu iska nadiifiyo, hagaajiyana caafimaadka unugyada, iyo inuu ka hortago dhibaatooyinka caafimaad darrada keeni kara, sida kansarka iyo xanuunada kale. Autophagy waxa ay si gaar ah muhiim u tahay marka aad sooman tahay, maadaama habkani uu si gaar ah u dhaco marka jirku uu baahan yahay uuna xilligaas ka faa'iidaysto khayraadkiisa gudaha. Dr. Eric Beck oo ka faallooda arrimaha caafimaadka waxa uu boorinayaa in waqti dheer la soomo si shaqooyinkaas kala duwan ee jirka ka dhacaya si hufan loo qabto.
Then what you can do is periodic prolonged fasting to achieve additional health benefits, whether it's for your immune system because you have an autoimmune problem, or you just want to look younger with your skin, or you want more brain cells, you want better heart function, better gut function, or let's say you have cancer and you want to improve that. Because one thing that fasting will do is it will increase your resistance to stress.
Ugu dambeyntiina, Sheikh Mustafa Haji Ismail oo ka hadlaya sirta soonka ayaa isaguna waxa uu sheegay in ay faa'iido weyn u leedahay bani aadamka isla markaana ay tahay in dadkeenu ay ku dadaalaan soonka.
Midna hadaynu gaadhi ka soo qaadno. Gaadhigu haduu kharaabo maxaa la sameeyaa? Haddii uu kolbaad samayso oo ciladoobo samayso ciladoobo marka dama waxaa tidhahdaa warkan dhaqaalaha gelaya waxa ayaa ka badanba samayntiisa tuuro mid cusub iibso socankaa maaha. System jirku wuxuu leeyahay system odhanaya unuga marka inputkiisu ay ka badato outputkiisa energy-giya wuxuu isticmaalaya marka uu ka bato shaqada uu qabanayo waxaa la yidhahdaa unugan ha laga takhalluso waa la dilaa. Dabeetana markuu unugaas gaboobay ama tamar darreeyay ama caynka noqday la dilo inta la furfuraba spare part laga dhigaa jirka haddana dib uu isticmaala. Qayb labaad baa jirto ah haddii unuga wax ka midi ciladoobaan masalan gaadhigii aad wadatay batterigaa fadhiistay maxaad samaysaa ma gaadhigaa tuurta mise uun waxaad tijaabisaa inaad batteriga ka tuurto oo batteri kala geliso autovaji systemku wuxuu sameeyaa unugu marka qaybi ciladowdo qaybta ciladowday buu ka tuuraa dabeetana waa loo ribeergareeyaa qaybtii la tuurayna dib baa loo burburiyaa dabeetana waxaa laga dhigaa wuxuu isticmaali karo jirku. Idan waxay leeyihiin systemkaasi inuu si xooggan u shaqeeyo waxyaabaha kiciya ee dib u soo qaada waxaa ka mida bay leeyihiin soonka. Haddaad soonto bay leeyihiin systemkan shaqadiisa fiicnaanaysa. Dadweynihiisu waxay leeyihin haddaad rabto inaad dhallinyaro noqoto soonka badso. Haddaad rabto bay leeyihin inaad hore u gaboobin soonka badso. Haddii jirku ku yara duuduubmo bay leeyihin oo aad rabto inuu kuu kala baxo waxba tajmiilka ha tegina soonka badsay leeyihin. Yacni kullu dalik waxay leeyihin waxaa tari kara soonka waa soon sideeya markaa. Awal waxay odhan jireen cunnada iska daayo liin macaanta cab waxaan iska daayo biyaha cab waxaan iska daayo. Wuxuu leeyahay professorkaasi waxaa ugu fiican 16 saacadoodna inaad soo manaato 8 wax cuntid. 16 saacadood ee aad soontay sida rasmiga aad u soontay bay leeyihin unugyada liita way dhimanayaan. Unugyada walba tamarta daraa shaqada way ka baxayaan. Kuwa systemkana waa la kicinayaa waxyaabaha kiciya gaajada ka mida bay leeyihin systemkana waa la kicinayaa. Systemkaasi markaa wuxuu samaynayaa inuu wixii unugyada liita ama ribeerka u baahan labada shaqaba inuu qabto. Taasi waxay keensanaysaa bay leeyihin haddaad caafimaad rabto soonka badso weliba ra'yigiisu wuxuu yahay waxa fiican bay leeyihin toddobaadkii inaad 2 maalmood soonto. Shareecadu maxay qabtaa? Toddobaadkii maxaa laynagu yidhi waxaa idin sunnaa inaad soontaan maxay isniin iyo khamiis. Gaalka jabaaniiskii wuxuu leeyahy waxaa fiican toddobaad kasta inaad 2 maalmood sidaasi yeesho. Waxay leeyihin haddii kale inaad bil isku bixiso bay leeyihin. Cidaan labadan soobaynina maxay soontaa? Bil bay soontaa. Idan waxay leeyihin soonku kow iminka waxay qabaan soonku inuu yahay waxyaabaha ugu waaweyn ee caafimaadka laga qaado. Waxyaabaha ugu waaweyn ee qofka caafimaadka qaba caafimaadka u kordhiya dad badan oo xanuunsanayana xanuunada ay kaga takhallusi karaan. Ilaa xad ay hadda tijaabooyin wadaan ah haddii soonka loo badiyo dadka kansar ku dhaca ama waxaana ku dhacaan ma ka bogsan karaan aaraadaasa hadda taalo la wadaa. Nin caalima muslima wuxuu qoray kitaab la yidhaha mucjisatu siyaam.
Ugu dambeyntii dhegaystow, soonka ka hor haddii jadwalkaaga cunto uu qaldanaa isku day in aad saxdo cuntadaada oo aad hagaajiso isla mar ahaantaana aad ka fogaato caabuqyada kala duwan waxyaabaha keeni kara sida warbixinteennii hore ee sokorta aynu kaga soo hadalnay aynu ku soo faahfaahinay in sokortu ay xanuunada ugu badan ee jirkeenna ku dhaca ay dabar u tahay bakteeriyada kala duwan ee jirkeenna ku nool. Haddaba dhegaystow, isku day in aad jadwalkaaga saxdo markaad Ramadaanka dhammaysato insha Allah.